nipatie wakati, mimi ndakupa furaha, kujaribu tupime. Nika loko 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 kwenye bamba, kuja tucheze bomba, loko 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 fofo. Nika loko 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 kwenye bamba, kuja tucheze bomba.